Iki kigo cyashyizweho mu rwego rwo gufatanya cyangwa guherekeza abashoramari baza mu Rwanda, kubaherekeza mu buryo bwo kubereka ko mu Rwanda dusigaye dufite icyo twita financial center, yakira abashoramari, abantu batandukanye, ibigo bitandukanye byifuza gukorera mu bihugu bifite nabyita amategeko asobanutse, ibihugu bifite ubushobozi bwo kwakira, bifite amaservisi ameze n'ayacu. Ni ukuvuga ngo uyu munsi murifuza kuza gutangira cyangwa se kubanza kuza kureba ibikorerwa mu Rwanda, ntabwo muzi uko sisitemu ikora. Ese nimba mushaka gushinga ikigo murajya mu kihe kigo kibandika? Ese nimba mukeneye gushaka ibyangombwa nibyo twita mu Cyongereza lisansi, murajya kuyishakiraho bitewe na secteur mwaba mukoreramo? Ubwo igitekerezo cyaje kuyishinga maze kuva mu kindi kigo cyakoraga serivisi zimeze gutyo ariko cy'abanyamahanga. Igitekerezo rero cyari cyo kuvuga ngo nubwo twakira abo banyamahanga tugakorana bakatwereka ubumenyi bwabo tukabigiraho, bimaze kugaragara ko natwe n'abanyarwanda dufite ubushobozi, dufite imbaraga zo kuba natwe twagira icyo twimarira, icyo dukora. Kandi noneho nubwo abanyamahanga wenda twavuga baba baje, hari ikintu twebwe tubarusha, tuba tuzi igihugu cyacu, tuba tuzi ukuntu gikora.
Abo muzakorana muri iki kigo cyawe ML Corporate Services bose ni Abanyarwanda?
Bose ni Abanyarwanda. Twashatse nyine kugaragaza ko Abanyarwanda dufite ku isoko mu Rwanda, nubwo baba barakoreye mu bice bitandukanye, mu bihugu bitandukanye, nabo bafite ikiyongeraho babasha gukora. Ariko cyane cyane ni ikigo cyahawe uburenganzira na banki nkuru yacu, kuko ariyo ishinzwe gukurikirana no kwemeza ibyo bigo bimeze n'ibyacu, bishinzwe gucunga imari y'abantu baza kuvuga ngo uyu munsi murashaka wenda gutangira ikintu gishya. Ni ukuvuga ngo muri make uyu munsi ushatse kugushinga ikigo hano mu Rwanda, ukeneye yuko tugukorera company registration, ukeneye wenda yuko tugufasha gushaka license, ukeneye yuko umuntu agucungira umutungo wawe, ukeneye yuko tuguherekeza mu rwego rw'amategeko. Ni ukuvuga ngo ni amaserivisi akenewe yose, umuntu wese ushatse kugira icyo akora mu Rwanda cyangwa n'ahandi abasha kubibonera ahantu hamwe.
Aho hantu hamwe uvuze aho ngaho RDB yari yarahateganije, ndetse n'ejo bundi numvaga mu mushyikirano Perezida wa Repubulika avuga cyane ku cyo bita One Stop Center, ko hari ibyo mushaka gukora One Stop Center yakoraga. Nta hantu muzagunganira?
Oya, ahubwo turuzuzanya, kubera yuko nanone aho bitandukaniye nuko ibigo bimeze n'ibyacu biba bifite iyindi nayita iyindi manda yo guherekeza abantu batiriwe baza mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ushobora kuza gusura u Rwanda ukahakunda, ukumva hari ikintu ushaka kuhakorera, ashobora kuba ari ukugura inzu, ashobora ari ukuvuga ngo ndashobora gushora imari wenda mu buhinzi, iyi ndashaka wenda gushyira amafaranga kuri capital market. Ibyo byose wamara kubihitamo ukaba wavuga ngo kubera ko ndashaka kuba ariho mara umwanya wanjye wose, mfite ibigo bimeze na ML Corporate Services bizajya bikurikirana ibyo nashatse gushyiraho byose. Ni ukuvuga ngo RDB twebwe natwe turakorana nayo mu buryo bwo kuvuga ngo uwo muntu kuko adahari, kubera yuko twabanje gusuzuma tukareba yuko yujuje ibyangombwa bisabwa, turamufasha gukora ibyo akeneye byose. Ni ukuvuga ngo nyine ya kampanyi n'ubundi tuzajya kuyirejisitaringa muri RDB.
Lydia Mururunkwere, umuyobozi mukuru washinze ML Corporate Services Limited ndagushimye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane.